sana. Je, wasage petrol silo kinai kama waende Mumbai. Nimezidiwa walai na line isho mkate kwa chai. Naona ratu kifurai, macho ya kondo ai, mitego ya wasige. Nimeamua sandege sipai. Yo my lover, mweza kona penda. When you kiss me, when you touch me, mweza kona penda. I'm crazy for your love. Yeah, wewe kuweza. Nisha zama mapenzi, penzi la nimeza. Baby, mwezi yo unanimali.
Slicer.